Njengoba sesibheke kule mpelasonto ende yePhasika, umphakathi uyanxuswa ukuba ubeke ukuphepha kwawo eqhulwini. Zonke iy'nhlaka zomthetho ngaphansi komnyango wezokuthutha zizobe zime ngomumo ukuqinisekisa ukuphepha esifundazweni. Ngakho-ke, wonke umphakathi, kubalwa nabezenkolo, bayacelwa ukuthi babambisane nohulumeni ekunciphiseni izingozi zomgwaqo nobugebengu. Umhlonishwa uHlomuka ufisela bonke abazobe behambele izindawo ezehlukene zokukhonzela uhambo oluphephile. Nibe nePhasika eliphephile futhi elinokuthula. Lo myalezo uvela kungqongqoshe wezokuthutha, ezokuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal, umhlonishwa uSipho Hlomuka.